Uh-huh. They ain't ready.
James Keller. Straight from Chipotle.
Exclusive from ZabinChills.com.
Maniac. Chills. Stun.
Kaoneka simple. Fresh girl. Hello foot in my tempo. Nika cheska. Swagi ya chikulile. Nika cheska. Kasi. Nika dorini. Nika virgin dorini.
Nika dorini.
Truck and trailer na mobili wa vits. Engineer grade na bode ya duedi. Kaoneka simple. Fresh girl, hello footy na matimpo. Nika chess girl. Swagi ya chikulile, nika chess girl. Kasi. Nika dorini. Nika virgin dorini.
Nika dorini. Nika virgin dorini.
Truck and trailer na mobili wa vits. Engineer grade na bode ya duedi.
Kali, 1 meter height. Pamene ya popo sushi na matite. Kali, na kaleji ya Frank Dukes. Nika ngono kangono, but mukati ni John Cooks.
Kali na baby face, baby face.
But mukati ni heavyweight. Niji appetite, vumo 20 liter. Kangono kama pressure meter. Nika diva diva, slay queen type. Bati kevi kaliko hype. So fresh,
but don't like.
Nia mene ija che type.
Kaoneka simple. Fresh girl, hello footy na matimpo. Nika chess girl. Swagi ya chikulile, nika chess girl. Kasi. Nika dorini. Nika virgin dorini.
Nika dorini. Nika virgin dorini.
Truck and trailer na mobili wa vits. Engineer grade na bode ya duedi. Kaoneka simple. Fresh girl, hello footy na matimpo. Nika chess girl. Swagi ya chikulile, nika chess girl. Kasi. Nika dorini. Nika virgin dorini.
Nika dorini.
Yeah.
Nika virgin dorini.
Truck and trailer na mobili wa vits.
Stunner, Jim Skelly, I say.
Engineer grade na bode ya duet.
Listen,
ya duet.
Na mwena dina sanga moka na chesungu. Beautiful na loko lolo kongu. Nga katika mpuko jolo pungu. Akakeve ya lepasa mulungu. Na when she's a virgin na leka pela chansi. Fiabu puwa fenze na lepasa panzi. Mamansi ya pita ya fike ya kupasha. Fia chitike ala na litasha. Kesho kuingila na dabu wafe tumbui. Jesheko na futi netumbui. Nati iwe wala njile shani. Kashi wale mbepa fe wali na pulani. Chidorini.
Kaoneka simple. Fresh girl, hello footy na matimpo. Nika chess girl. Swagi ya chikulile, nika chess girl. Kasi. Nika dorini. Nika virgin dorini.
Nika dorini. Nika virgin dorini.
Truck and trailer na mobili wa vits. Engineer grade na bode ya duedi. Kaoneka simple. Fresh girl, hello footy na matimpo. Nika chess girl. Swagi ya chikulile, nika chess girl. Kasi. Nika dorini. Nika virgin dorini.
Nika dorini. Nika virgin dorini.
Truck and trailer na mobili wa vits. Engineer grade na bode ya duedi.
James Kelly, the producer.
Shows Valley,
House of Fame,
House of Fame, House of Fame.
DJ Ruffage,
Kasoli, Kasoli,
DJ Helmet,
Tuba, Tuba,
Fire,
Ruffasia, exclusive from ZabinTunes.com.